baby G, G baby G, G baby G, baby G. I love my baby. Yes, I do.